kandi ano busungu munja byate kentu sensa bamunywele alima zo kuyimba wamma ngensonga sijo wadde yali nsobi nalimbuze nnyo katonde wani nakuyamba ngensonga ne bwenkola ntya kino noyoponya abakaba neleero kikimba kudde olwenkumu abafa bajeera ng'eddagala alirese mu nju balabe bangi gye mpitidde enji yakawoyo eri ku kyokya lw'obwavu obugyesibyeko eyakakandi bwe bazaalwa bali bulungi mu mirembe buli akula atoga lupiiya zigendo byekire talambe okuboola n'alubeera lumbe so katewo omuto abeera kitaawo ne famiri ezigagawadde tuba kutusa kyekisooka buli afuna anaasika banne okuboola n'atuyita lumbe
kyekikyo okuboola namukika kibeereko okuwabaasuwa
mukanga ojjukiranga
mubeere wamu agali awamu anti baagera ennyama agagirya
ow'omusaayi gwomuboolera ki
oba mubi oyo oba okumwewala ddala okufuna ki
bakikola nsaba mukyuseemu
musakimu anti abalimu akamba nga kwagalana
kuboola n'atuyita lumbe
kyekikyo okuboola namukika kibeereko okuwabaasuwa
mukanga ojjukiranga
mubeere wamu agali awamu anti baagera ennyama agagirya
ow'omusaayi gwomuboolera ki
oba mubi oyo oba okumwewala ddala okufuna ki
saagala kujuleeta yidde yensonga ntera okulwawo naye nga bula ofuna okusiima seewanye naye ngezaako funa ennyimba zenkubyeko mwotojje kuyiika lwaki nayimbako gye buyiseeko jjukira omulamo gw'obusika naye nkulaga akabi akavaamu teeseeyo nabiino wamma nkozeyisa kijye mpitidde ekiremeza kumu okuvaayo ab'ekiko okuboolananga baawo akalungi kaamu kibuzizza kumu emirembe balamu ba abazaala mwenda majanja yekka yayiseemu mwabalala zibeekubyampi kuba obutomwe mwamuvaako olw'okuba nnyina muzaala yanoba olw'ebizibu by'ensi katiraba abala lupiiya wajjukirawe mwamuvaamu n'emirimu agibayisaako ne mutuuka okuleemwa n'ensi muganda wamme okuva mu nju nga tayinza kuyamba n'omu okuboola nanduyita lumbe era kya kitalo
kyekikyo okuboola namukika kibeereko okuwaba
asuwa mukanga ojjukiranga
mubeere wamu agali awamu anti baagera ennyama agagirya
ow'omusaayi gw'omuboolera ki
olwoba mubi oyo owa okumwewala ddala ofuna ki
bakikola nsaba mukyuseemu
kusekimu anti abalimu akambuku nga kwagalana
kuboola nanduyita lumbe
kyekikyo okuboola namukika kibeereko okuwaba
asuwa mukanga ojjukiranga
mubeere wamu agali awamu anti baagera ennyama agagirya
ow'omusaayi gw'omuboolera ki
olwoba mubi oyo owa okumwewala ddala ofuna ki
kyesirabye nkinyumya lwaki era okuyimba byendabyeko nga nebumu mbizuula gy'ova bino ne bijja mu nkwanga yali mukabulukabanda ekijjanya abaana ba bba yagenda n'okujja mu ddya yasangamu abaana baabo nga naye nnyabwe yabafaako yali mukyala wambala nnyo yasooka mwana wa bulenzi n'asembyeyo n'abalongo n'ajjaganja mu bufumbo ate n'omusajja n'amukyamya nga buli kimu awuliriza ye abaana nga bakikwako balinga bakola omusango eyabazaala okuva mu nsi n'agyensabo n'abakaabya n'okusoma katono okugaane baasomera ku bwa katonda beefaako ne batawaana bafiizi bazijja mu nku baaba katonda n'abataasa bazaala olwo be baganzi fiizi ezaabe ze zibaawo lw'ekyanga bba n'azitoola ebya katonda bizibu nnyo yakwatibwa nkola omusujja kyavaamu ne kumutwala tunuulira akabenje mu nju ku baana baalesaayawudde ng'ate nga bakyali wansi
chechicho kubola na mchikati mwere kukwaba
Afuwa mukango jukiranga
Mwere wa munu aganya wa mwati bagere nyama kanyinya
Omu saiko mwole lachi
Oba mwi moyo uo kumwe wala darufu nachi
Hakikola salamu chusemu
Sajimu achabali makambo tunga kwa galana
Kukubola na mitarumbe
Chechicho kubola na mchikati mwere kukwaba
Afuwa mukango jukiranga
Mwere wa munu Agari awa mwajiba kere nyama kanyiria
Uomu sayo kumbole lachi
Uroba mubi, oyo uko kumwe wala daro funachi
Kemiasi wajise muinda Laba kitae wabafako Wanakayamba nekazimba Abato wakula babito Teri ama njimuli munu Wanesine balaka chengu Bakula abali baso nyeko Nemiri munga wafu nyeyo Siri njinga yevanunya Bakula abali takiriza Niwali nkola gana nemu Nyawe ya jiyusamu Katienseba goya wemu Omu njana mula vieko Alikutana sabiri zanga Bakula abakula bachera Balibulu njimu mirembe Sikusoka telako wama Darumu sango kwa ikwani Omchara temu kukamba Tobola nyanga vana vanyu Tobo nyesa no jetu twala Besa nga yoko futianka Yari kupangire chikoi Okubola na mita lumbe
Chechicho kubola na mchikati kwele kukumaba
Asuwa mkango jukiranga
Kwele wamu Agari awa mwati bagere nyama kanyiria
Omu saiko mbole lachi
Oba mwi Oyo uko kumwe wala dalo funachi
Bakikola sabamu chusemu
Sajimu Achabali maka mbunga kwa galana
Okubola na mita lumbe
Chechicho kubola na mchikati kwele kukumaba
Asuwa mkango jukiranga
Mwele wamu Agari awa mwati bagere nyama kanyiria
Omu saiko mbole lachi
Oba mwi Oyo uko kumwe wala dalo funachi
Kukira nyo Kula genko buwe kukute Malengu wete gari hayo Muli mwatene we kusinga Kumchalo kunova mutia Atene ya kola kanyanja Mukazi mutia na muniza Atava na yani voze Peye kola nibi mchusa Wate wichi waitemu No chara tiji wapajo Zechempi toku somo zanga Wali wate peraba jozi Patuka na ita nakandi Weyaleka munga kagamba Olweche jina chumwako Obukoya rukunya ruambi Mkazi mutya na mnyiza Kataba na yani voze Echipa mpuru webu chayi Obatu njina muyonja Emunza nezimu senya Tutuka njipala mburanga Kana yo mwaka kuyisewo Obata kitundu chako Nirete agara muyunga Kusito yo wanakandi Neboto zaroka buranga Bakulanga bakalana nanyo Chikora olita notekeza Kukubola na mita lumbe
Chechicho kukubola na mchikati mwere kukubaba
Asi wa mkango jukiranga
Mwere wa mungu Agari ya wa mwanti bagere nyama kanyiria
Omu saiko mbole lachi
Oba mubi Oyo uo kumwe wala daro funachi
Bakikola sawa mchusemu
Sajimu Achabali maka mbunga kwa galana
Kukubola na mita lumbe
Chechicho kukubola na mchikati mwere kukubaba
Asi wa mkango jukiranga
Mwere wa mungu Agari ya wa mwanti bagere nyama kanyiria
Omu saiko mbole lachi
Oba mubi Oyo uo kumwe wala daro funachi
Mweba nyabo mba umuziza Abami mwemu ba mutya Taba kino mchikola nyo Kijoko tika kwa wasiza Ibiama kako no wifako Napuko mula museka Nela naba kakambatia Kwa zarele muna runga Nakirizo mulete munju Taba yonayo wifako Oza mchala ya sasewo Aganda valiba manyati Na mwabana kemba sura Bobo sumu soku zemu Mwia ule nina kumuchungwa Talagu mama kambatia Oza licha nyumu peko We kola lwaki ekya ngamufubanga nnyo migo kwekolereranga bagala mukako jukiranga ebye byange byemba wadde munda bire nya batatuse ne mubo wakumyemba wadde kembwano ndaga mukyalo tuyina ekyo olukiiko lw'enju buli mwezi kwetwegeyamu kasitambolesa akabenje kubola na luyita lumbe
ekikyo okubola namukika kibeere okuwaba
asiwamukango jukiranga
mubeere wamu agali awamwa nti bagere ennyama agalirya
owomusayi kumbolera ki
olwoba mubi.
Amawanga g'e Bulaaya gaatandika okuteeseganya olw'okuteeka